Namhlanje iDA ize emaphoyiseni ukuzondezela icala esilivule mayelana nenkohlakalo ebizwa ngokuthi i-state capture. Njengoba kusemthethweni, wonke umuntu onolwazi noma ufakazi mayelana necala elivuliwe kumele linikezwe emaphoyiseni. Ngakho senza lokho sithemba ukuthi amaphoyisa ikakhulukazi ama-hawks azokwenza uphenyo lwabo ngendlela efanele kanye ngokushesha.